Skills Music. Naluka kimasai, ninamzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufu ya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Mami bibie, story kama zile jana juzi, kimya usinijue jue. Oh yeah, kimya usinigege, naogopa dhambi sana usiku na mchana. Najua Mungu upo ndo maana nachungu sana, najua na kuzi ila ni mambo ya ujana. Uchana wasichana, Mola Maulana tusamee sana 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 tena na tena. I say I way, ogopa moto madhambi yapotezee. Kiburi zalau, tunamuuzi Mungu aliyemuumba Laza K. Mani Stiga alimnari everyday MC zine house indo C aka fagilia we. Tuko juu na majuu, hakuna masista du. Uzungu down, uafrika down, kuwa tunachanganye vivina na shima tuwe. Mola wetu tusamee dhambi zetu, tokana waja wako ni wanyonge, ila tu huwa tunajisahau kwa vitu vingi vya kupita. Mambo mengi tunakwasi, uzinzi utapeli. Mola ni kweli, ili swala kila day mpaka na kuwa mzaa. Na waza ndugu jamaa tumogope Maulana, tuluke kimasai ai, tuluke kimasai ai, yeah. Naluka kimasai everyday MC kiwalani.
Naluka kimasai, ninamzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufu ya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, ninamzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufu ya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
No pajelo, no buku no yelo, ndio mana minaona kelo. Na paga waga, inapolicheki langu yelo. Naluka kiyelo, japo mimpo melo, natafuta takwa telo, ili mambo yawe tengelo. Na kumaki pangu wangu, saki niwe chine felo. Naluka kiyelo, kama kakake velo, lengo langu minipate kama alivyopata belo. Maisha nye utata ya nakava kolo melo, saki niwe kama flan, jinsi alivyoliwa kinyelo. Kaboteka kazubana yote kwa sababu umelo. No kusanda, no kumbwanda, no kumbwelo, kwa mjanja kwa kamanda toa kwa selo. Naji mjomba mbelo, wakilo mbelo, hello. Naluka kiyelo, netahili seka buelo. Wana nita mani Stiga bebe la iso mabachelo.
Naluka kimasai, ninamzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufu ya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, ninamzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufu ya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
Yo, kiwalani, it's your boy, everyday MC. Man is Tigers in the house, Laza K, Ali Machele. You know me, Tony Beggy area, Zungu Zendoni. Yo yo, naluka kimasai, hi. Naluka kiyelo, yeah. Kiwa Banta Musa, ha ha. Yeah, naluka kimasai, hi.